Kunja goti wala kuchechemea Pandisha mashetani mindo bingwa kukemea Sobe ni kila nyagi alafu mkavuta na mea Nita Mr. Miyagi kila style napotea
Yokote ni dadake na mama Amina Izime twitch yokote ni kwichi kwichi Pime za mendichi yoke ni bichi bichi
Mama ni nini sinyoaki mchuzi wa pweza ila pweza na nijwa mimi
Taratibu kiona chini ila ipake na mafuta ila softi kingia mwilini
Kasongo misa mudene kupeleka ni bukoba lete lelo jembe jembe
Yokote Wananita mandingo mze baba kwenye ulingo na vunja paka chaga
Dominika nilei kwa moto baridi zigandei
Moshi
Kamarumba nigandei
Atuwe wote
Sema
Asaya loko
Come baby come baby Tumari kwa nyundo
Sema
Oh Monday to Sunday
Moya, bili, tatu, tatu, alasi
Zungura nipe karoti marage sijazoea
Asema yokote
Hey
Kuja goti na pali shomori na chete
Moshi na kakatane hivi Apa Apa
Baby Baby Ukitoka kuoga nite
Sama
Ya moto moto
I like that
Tingi noka kitenge
Hey Okay
Boda kwa boda tutele
Sama
Chocho kwa chocho
Tena nikichoka ni
bebe Ah, sen!
Fundi wa chemba udambwi dambwi Kita tade ni zambi zambi
Hey!
Kita tade diyo na rambi rambi
Hey!
Mambo ni moto moto
Hey! Nifalka kupa pinati
Aya!
Nino shawe kwa kati
Ok!
Etazi mangon Kutenga za kupika shote ni kundaki
Haya maji wabini mwage kama meshipa Swani bandika marage swanjoe menye karoti Naona mbuzi kagoma sasa unaikanyanga noti Na bado jeko chungo cholo kichezi yako
Kasongo misa mudene kupeleke ni bukoba katelelo dembe dembe
Wana nitama ningo mze baba kwenye ulingo na funja baka
Masi
Yoko Yoko bendi kwa pochi kitanda like
Mochi sasema
Safi
Ukiona kwa juu
Chidi
Basi usikunja goti wala kuchechemea Pandisha mashetani mindo bingwa kukemea Sobe ni kila nyagi alafu mkavuta na mea Nita Mr. Miyagi kila style napotea
Yokote ni dadake na mama Amina Izime twitch yokote ni kwichi kwichi Pime za mendichi yoke ni bichi bichi
Mama ni nini sinyoaki mchuzi wa pweza ila pweza na nijwa mimi
Taratibu kiona chini ila ipake na mafuta ila softi kingia mwilini
Kasongo misa mudene kupeleke ni bukoba lete lelo jembe jembe
Yokote
Wananita mandingo mze baba kwenye ulingo na vunja paka chaga
Dominika nilei kwa moto baridi zigandei
Moshi
Kamarumba nigandei
Atuwe wote
Sema
Asaya loko
Come baby come baby Tumari kwa nyundo